Real.
The beats there.
Life. Don't worry, it's Vapele, professional music.
Yeah, let's get it one more time. Let's go. With the team. D-O-B-E. Boys. Yet, come on. Fatakura, Nishina to Pone and Apokailo, Yaikala. Very nice, be my witness. Mr. Adkamuli for the greatness. Ha! Ile time wale pampa mo shara konkelika manele vikamu.
Nomba pani flebo tuba nanga koma dance. Make sure what tatu bapa pona chance. From 2019, kakomben kamona fiamu ya itini. Kwele, tungulwana bamshala. Uwai, mwana wa mano uyo bamshala.
Delala kumasala ya isa poka. Iyo ni beans na yo ya isa konka. Kalaifi pala then kasa chinjelo na mbo kuibowa. Tintini ninja.
Kwa ishleva pela mosquito dance vashana. Ifi ashlef shama shows baza kwa buwana. Kwele anishi toba na boost with smoke wana.
It's funny how we futa pitile. Na wale tuishka wansa fio wapapile. Wakandile mbala ngeskile. Mwana fio mpile.
Sada bagulisa mkuchafi. Na tupu mingi ncharo chonze. Oya mpu danzi ya nyutu wabaretele. Alfa panono fesho tri Sret fia tuwa isai paya.
Fia wale tele kasu papale. Ponish solwezi wush kwa kasu papale. Tulefu ma stage kabobwa. Kanshinish kapwa na makis kabofa. Hati mwachibulo kabasungu. Globle mwabane mkwa tivasungu. Wale tupela chila tuleti. 21 hours solo tuwa puta togeti. Jebele na papale pedo down. Solwezi pepi sana na napandolai. Tulefika baluba ya poka. Bebele checking aka jupainga na ronga.
To perform in M9 province. Nikusi kutetu hapo alo weninshi. Gani kuchipote kwenye tekulanda. Kasama mansa na pati samba. Kusha lefoku ya bulodi cha ulanda. Taxi di live ya tolevo fakenendo. Ewa lengele tuishi wa ulendo. Ngekwewa mulu mendo. Yali kuselelo mshu kushenindo. Nemolifu hapote tuwa kweke. Feligu pandike feo tuwa kweke. Wale mikesha kajina wale njikweke.
Cheshu kwa mkamba King Luka. Hatulanga boss PK uletitunga. Andanya hapa twalingila mu business. Yote filia music yari useless. Yangwa paso mwenefu tuwa kwata. Mbyaba nesu bafine nukide mwasata. Na nomba tulea koko. I pay for example better pop.
Uzangati apato wakuchalo. Kalanda ne kem in zona lipalo. Agat kaza pani vum. Mende kinapa wanchita fem fumu. Fon fem bomfya ni 3 platter. A punch kana liu life in my brother. I don't fake my life like I used to. A big thanks kumu kamba maktu. Mwani tupanguke let me appreciate you. We inspire the new generation. Said your body's up a end. Nation, the money my guns tell me I'm so safe. Come up on life quick, call a notif go if you're no poison.
2% benzene, 198 El Senior Man, Big Primo, Abdu Banza, Hali Dora, Hali Zilofo, Tadek Kazar, Gossam Sel, Cheese Met Marathon, Hadeke, King D, El Paji, Omanika 66, One Blood, Jam Jam, Mining, Ben Vela Concrete. Mr. Venom,
Lisa Wan,
Junior Wan, Trap Tink, King Dez, Vasilati Mwe, Wembia.
Downloaded from ilovezedmusic.com.